bandiraaɓe sukaaɓe jokkolɓe ono e jam ono e weltaare on keɓi faam ɗum yo heeƴo kertaniɗo ngon mi Ousmane Niari Boulou mi tawdaɗo e Oumar Waygallo Barou hono woruɗa
bien basu foala
alhamdoulillahimiɗe
welti sanne
d'accord kabaruji ɗi heɗi woni toon nde basu
wawi noon woodi soon watti junga e mbasu o tan Ousmane Niari Boulou anni ko joguini ɗen toon sukaaɓe jokkolɓe kewtal sappo ɓol koɓe noddirta vacance citoyen ɗum wonde wadde ley nokku noddirteɗo Koutial région Sigaso yewtere meɗen nde noddirten mini magge nde waran yowade dow wayde ɓeygu ley dewgal e garan timminire birki sembe calɗi
Barou sukaɓe maliɓe murtide majireji kewɗi ana gondi e waɗede ley leydi ndi hollitinde wiide laawi ɗi moƴƴintine
noon jaatiɓe kayi kañe kati ɓe jiira soɓe tumbutuɓe du immi kasen caggal muɗum ɓe gawa kañe mena ka du jokkiɓe
noon jaati wuri Barou ka kalde dewral heɓama wadde hakkunde plateforme ɓe noddirta ensemble pour gawu kañe heƴaɓe gouvernement o kañe e mena ka toɗi ɓe kuliti wiide dewral heɓama
les régions Sigaso kawrtal sappo ɓol koɓe noddirta vacance citoyenne wattu joni ɗum fuɗɗi nokku noddirteɗo Koutiala
Barou ministre keƴana ɗo jeunesse kañe haro calɗi ɗo no kanko noddirteɗo Harouna Modibo Touré kanko fuɗɗi golleji ɗi golleji ɗi hollitama wiyede ko jata sukaɓe ujunaji joyon kawri hen ƴiwruɓe Koutiala sans e kono bugu haalaji mabɓe ɗi pawato dow leydi yankako lobbo fina tawa e hono jaam heɓirte heɗum vacance citoyen fawato dow muɗum Harouna Modibo Touré kanko ministre kuminiɗo jeunesse e haro calɗi wonko sifi dow muɗum David Koulibaly keƴaɗo meɗen gonɗo Koutiala to landire makko ɗo feccita ko Mouhamadou Samba Sow
kawrtal vacance citoyen hollitingol ñen lobbo laamu o huccande hoore no fewiri faaba sukaaɓe e ley yirewere leydi ndi nden yo nokku imadraji bangal ɓinngol leydiyankaku mbirki e kalko woni gollidal neɗɗaku e golle faaba sukaaɓe bangal yirewere leydi ndi
Barou projet kesso kuminiɗo daranade faabade sukaaɓe artiste en kañum ndu fuɗɗi arat baare jaɓɓine nde joyila
ngoɗo heeƴo koni fana muɗum faaɓe ƴeewa yallah hono jaam e deeƴere hani wartirde ley leydi meɗen ndi ɓe tuugo fina tawa ko yaata sukaaɓe jokkoɓe yimoɓe capanta toon kañen gonde famminede ƴiwruɓe ley commune ngaji jeegom gonɗi ley laamu joyila o
jawdi o projet ko yaata minioji sappo e ɗiɗi royaume Danemark itti e golleji ɗen kani waɗe ley lebbi jeegom Ali Bouri o won e fedde ɓe noddirta association pour la renaissance de la culture malienne wonko sifini en dow muɗum Barou an jaati nodde wan
non wori
min kalde rap wona hunde ko bonni noon quoi par ce que ana jiiye e jippine sibali ma e par ce que kaɓɓe goni image e tarayiwa donc wajibi mettrete kadile maɓɓe gasa e face e ñalti cuga emsa e coppi non ɗum ngari haalnide aɗa nafa suka e gille formation fo ɗo mbi e paami kuleji keɗo koe paamene wellade wonde iman kibaru rapo
e jaran joni e yewtere meɗen mini magge nde yewtere meɗen mini magga yontere nde ana fawi dow rafi ɓeygu ley dewgal
noon jaati wori qimugol holliti wide ley ko sakiti ko ley leydi meɗen ndi saɓami ley temedderen fo a tawan yimɓele sappo e joyanna sappo e jeɗɗon kañum en jogui ɗiɗo tiɗallaji ko ɓuuri hewde fuuda yo rewɓele ɓe kañum en kayfete fa keɓen famtade gaare keɗe ko mumini sendebou e Mamadou Samba Sow ko pewni en dow hen
so ni a ɓami debbo o waɗi duuɓi ɗiɗi o heɓa ɓeygu e hakkillo am min kay ɓama debbo ɗiɗo ɓosante inde rewɓe ɓe bonnama sanne e oɗo kabaru o sato hultata wiide ɓe bonni deeɗi kewɗi ko ɓuuri hewde yimɓele dardan jo galle o yo ɓama debbo goɗɗo
wayde ɓeygu yo ñaw fey so tawi wona ɗum woni hakkille yimɓele hewɓe sababu majji anan kewi dun e wi professeur Youssouf Traoré ana wawi laatade gorko na debbo jogitiɗala mon
sababuji ɗi na kewi sanne to rewɓe ɓe tun wodi sababuji wilede ɓuuri foof e ñawuji ñawuji coofe e ko nandi muɗum so worɓe kay ko ɓuuri hewde yo banggal duwol soni geeji ƴiwoji e gorko o antaki ko ɓuuri hewde debbo o heɓata ɓiɗɗo
kabaru wayde ɓeygu torraji mon ana kewi banggal hakkille cellal e jañeli Mohamed Touré wonko haali dow majjum
yo sifa torraji wembereji saminoji caɗele hakkillo ɓamodirɓe ɓe so debbo so gorko ɓeydade ɗum tumti allaji banggal neɗɗako
le leydi meɗen ndi so tiɗala ɓeygu ana yo debbo hayfete yo hakkillaji kinɗi kanɗi wayltede e wi mari ko korotum tera hoorejo ONG rewɓe e yiriware
jogol gaɗeteɗo fewdo e debbo mo wala ɓeygu yotti nokku fa yonay fi jomum fiye ma yende sugulla o jaati yottinan jomum ndenno yo hono ni kanko jaati laati sababu torra o yama kanko noon e sifaji yoga kako ɓuuri hewde tawa wona fi kanko debbo o noon e hakkillo am min kay ana hani jamare nde dawra no ɓamodirɓe ɓe hakkillemu en jotto yimɓele fewta e mabbe yafa munya so kureji so jamarande madum takalambe e mabbe
ka yalla ti dalaji rafi bengu ana chawre dukke ande cellal anandarda rewbe e worbe e utoyde hore mon e wi mabbe idum wawi latade sababu yafinde sawrugul mun
en jokinan kabaruji kartnaade sukabe watti joni o kabaruji yambereji finatawa hedu wonton yonterde bor
inde andi temu no dirti ken jafa koli o jamma hande o mon ko no dirtedo centre culturel français do le no gay didi lewur septembre do dum woni nyaloma keddinaado yitumo wuri ko mali himtindima ko be koli tiwi de kanko no dirtedo bo won gango o kanye groupe ngal be no dirta niga fama be do ngaran tawed nokko no dirtedo parc national do bamako do fa hande le dido yambereji goti kanko no dirtedo bele bele jo o tawet ley botma mo no dirtnay to club connexion senou tiagal mudu do tawde to e repere hewbe gombe ley dende senou de wattu jona en jaram birki sembe chaldi
war mali kebi yontere nde yaade kuppo kande fiade leedi jiddita 2019 be noddite kan be kibina dubi noga e tati be kawi Maroc 1-0
no wori fa mali heba fa hande ngalule nde do yambere sinabe lato leedi le tati burbe futti baraku so be jahabe kawrte e kawrtal mangal kangal wadde nokku no dirte Tokyo Jeux Olympiques 2020 golitindude kanko jokko dum ekintino gubal mali ngal no dirte Ousmane Guindo o won ko masifi do hen kedde mo
la clé de ce match
na fa match o yo deje mi non sabe waktu premier mi-temps be ben gonno yeso kambal fio be ballon jo interande wonno yeso e juude mabbe waktu deuxième mi-temps min dari waltinde dum ko do andi wiide le fait de mende joobe andan be gollende woni hen on taykiti jeu o ana jottini soko gonga kay min dari hadude be lato arando nande bi sabe de min bihi yalla mi dendeno ana hani min nana bi ta fo andon wiide le figol ballon jom de anda ka so
tin tin kabar balon leede tuba ko be den le sawin championnat européen ngaji di hedi wonto bor
no wori le rumde europe de holitinude cekiti yonterde kawrite kewd anan gontam dum wonno barsa hani fidude de valence le modou leede angleterre todo be kollitiwide watford hani fidude arsenal so bami fa sappo e joy yamde de rima silima chapantati dum won jango monaco don hani fidude e marsa
e bor do kadi di kabaruji
non wori ay wasakirab dum wonono ko mi kebini on nyaloma ko do le yotere meden yowinde do sukabe de fa hande fa jeefe en no kon andir don no ko mi noddir tous o grain ko an wado ko mi ngadi fa motti suudu baba